my dollar. I said, money, some send money, some hapa nilipo siwezi kujitoa, kujiokoa. Baba na mama hawezi kunitoa. Ni wewe peke yako baba, nakubali nimekosa baba. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu, wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Kazi yuli nipa ikanitenga na wewe. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu, wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Mali yuli nipa imenitenga na wewe. I'm sorry but I'm on my way. Kwanza mi ni try, nikisha umia nkuje kwako niki cry. Mbona mimi kama mtoto na kimbilia kushika nikijua ni moto. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu, wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Kazi yuli nipa ikanitenga na wewe. I'm sorry. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu, wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Mali uli nipa imenitenga na wewe. I'm sorry but I'm on my way.
Son, worthy to be called a son. I'm on my way.